remana angiyohlalela wangibona lethe wini remana angiyohlalela wangibona lethe wini angiyoshayela wangibona kolima Kone ngabafika beshuthi sithu ashaye isidinga sami ngabhekane Kone ngabafika beshuthi sithu ashaye isidinga sami ngabhekane Wabalekela lwemfana ngendlu wawutheso hlanganisa Wabalekela lwemfana wawutheso hlanganisa Wangibona lethe wini ngiyohlalela
Shut up.